Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was a tough man at his prep, but then his number came out and he was down with the track. He's in the alley and he blows the melody. He's a boogie woogie girl from Boston Company B. A-roo, a-choo, 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 a-choo,